Beat.
Leo nipo mudi, yani nipo kwenye mudi. Staki papa lazi watu hoji, najiwaga sechuji. Pesa mabu bila dadi, zikisha kwa pochi weka kadi.
Pesa si tumi tumiga, jueni kama kumbi kumbi. Na wanangu tupo kama kumi. Mka unatasha, mtige nanifa. Shaki washa, wape tarifa. Mka unatasha, mtige nanifa.
Bila kiki, hii, alafu nipo single sina chiki. Hii, yani legendary kama biki. Hii, na kama tawilaya kama niki. Hii,
kama zuchumi sukari, napeleka moto. Wanajonga misijari, wataomba foto. Mka unatasha, tige nanifa. Shaki washa, wape tarifa. Mka unatasha, tige nanifa. Shaki washa, wape tarifa.
Get him, get him, get him, get him, get him. She was, get him, she was, get him, she was, get him, she was.
Shaki washa, wape tarifa.